Amakhosi esibili isahluko 20 verse 1. Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula wayephansi kokufa. Kwafika kuye uIsaya umprofeti indodana kaAmosi wathi kuye, "Usho kanje uJehova uthi, yalela indlu yakho ngokuba uyakufa awuyukusinda." Verse 2. Wayesephendulela ubuso bakho odongeni wakhuleka kuJehova wathi, verse 3, "Ngiyacela Jehova, ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo, ngenzile okuhle emehlweni akho." Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Verse 4, kwathi u-Isaya engakaphumi emzini ongaphakathi, izwi kaJehova lafika kuye lathi, verse 5, "Buya uthi kuHezekiya umholi wabantu bami, usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo uthi, ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembezi zakho. Bheka, ngiyakukuphilisa ngosuku lwesithathu, uyakwenyukela endlini kaJehova." Verse 6, "Ngiyakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka eyishumi nanhlanu, ngikophule wena nalo muzi esandleni senkosi yase-Asiriya. Ngiyakuvikela lo muzi ngenxa yami nangenxa yenceku yami uDavide." Verse 7, wathi u-Isaya, "Landani isigaxa samakhiwane." Basilanda basibeka ethumbeni wasinda. Verse 8, wayesethi uHezekiya ku-Isaya, "Siyakuba yini isibonakaliso sokuthi uJehova uyangiphilisa nokuthi ngiyakwenyukela endlini kaJehova ngosuku lwesithathu na?" Verse 9, wathi u-Isaya, "Lesi siyakuba isibonakaliso kuwe esivela kuJehova sokuthi uJehova uyakwenza lokho akukhulumileyo. Isithunzi siyakuya phambili izinyathelo eziyishumi noma siyakubuya izinyathelo eziyishumi na?" Verse 10, uHezekiya wathi, "Kulula kuso isithunzi ukuba selule izinyathelo eziyishumi. Cha, isithunzi masibuye ezinyathelweni eziyishumi." Verse 11, u-Isaya umprofethi wakhala kuJehova, wasibuyisa isithunzi izinyathelo eziyishumi ebesezehlile ezinyathelweni zika-Ahazi. Verse 12,
ngaleso sikhathi uMerodaki Baladani, indodana kaBaladani inkosi yaseBhabheli, wathuma abanezincwadi nesipho uHezekiya ngokuba wayezwile ukuthi uHezekiya kade egula. Verse 13, uHezekiya wabalalela wababonisa yonke indlu yengcebo yakhe, isiliva negolide namakha namafutha amahle nendlu yezikhali zakhe nakho konke okwakufunyanwa engcebeni yakhe. Akubangakho nto endlini yakhe nasembusweni wakhe wonke angababonisanga yona.
Verse 14, wayesefika u-Isaya umprofethi enkosini uHezekiya wathi kuye, "Batheni labo bantu beze kuwe bevelaphi na?" Wathi uHezekiya, "Bavele ezweni elikude eBhabheli." Verse 15, wayesethi, "Babonene endlini yakho na?" UHezekiya wathi, "Babone konke okusendlini yami, akukho nto phakathi kwengcebo yami engingababonisanga yona." Verse 16, u-Isaya wathi kuHezekiya, "Yiza izwi likaJehova." Verse 17,
"Bheka, izinsuku ziyeza lapho konke okusendlini yakho nalokho yihlo abakubekelele khona kuze kube namuhla kuyakuyiswa eBhabheli, akuyukusala lutho, usho uJehova."
Verse 18, "Nasemadodaneni akho akuyukuphuma kuwoya kuwazala, bayakuwathatha abe izinceku endlini yobukhosi yenkosi yaseBhabheli." Verse 19, wayesethi uHezekiya ku-Isaya, "Lihle izwi kaJehova olukhulumileyo." Wathi futhi, "Akunjalo uma kuyakuba khona ukuthula nokulondeka emihleni yami na?" Verse 20,
ezinye izindaba zikaHezekiya na wonke amandla akhe nokwenza kwakhe, ichibi nomsele nokungenisa kwakhe amanzi emzini angithi kulotshiwe encwadini yezindaba
zemihla ngemihla amakhosi kwaJuda na. Verse 21. UHezekiya wayeselala koyise, uManase indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.